Mimi mwana nyangu mara baibo watulia Waripindi saungwa na ujama wajibiwa Azare bareba
Milazo mame ayo Ravu ravu atike sana kunye minantake Azare bareba
Nabiyu mwana mungu anapara malezi mema Hatuware meodiri mungu za hefwa mana Arilole ya umana
Milazo mame ayo Ravu ravu atike sana kunye minantake Azare bareba
Idaya mayangu tataru haona utiti Mwana wahole otingoni asu na wili Azare bareba
Milazo mame ayo Ravu ravu atike sana kunye minantake Azare bareba
Aza mtu saidi tafambara makini nyata Dagoni hatu na biyu atotiti wanau Kambi kambiwa
Ambilanza umame ayo Ravu ravu atike sana kunye minantake Azare bareba
Mbila isha tuli hayangati ya ishuri Riure memlanza hatu dagoni tingoni Hata nalijuba
Ambilanza umame ayo Ravu ravu atike sana kunye minantake Azare bareba
Flora apo dana arengeza eva mana Zuki baba mungwana Sulota leo umwana Haya narimu remekemba
Ambilanza umame ayo Ravu ravu atike sana kunye minantake Azare bareba
Umana ramlota fulera Rataburanga dialera Ajadira poya pepea Marcelini mbenziwa Boy! Hidaya budu jolela Hazamtu jolela Zanyu mafanya kaza zama Zijadabu zibebena
Boy!
Abdala oho alala Tulia oho alala Bo ujama wahima pia Umulotea wahimwana
Boy!
Rene Rafael yalota na sasu bebena Filiberi yalota umarishebani yalota
Boy!
Elifahati pokosi, Andre Mbizi pokosi Na ila nuru ya wala, aina asu bebena Sauda puchulijema
Boy!
Agati lulu ya chuza ina mundu mayangu Marirozi givavi zaituni yalota
Boy!
Janeti na vukomanda, Zakia na vikomanda Amina subevena, imamu nuru ya wala
Boy!
Ainatile waloza, Ibrahimu waloza Adelifania subevena, shabizi aloza
Boy!
Sama barla heasha, poli antishaduli aloza Salimi antishaduli mahamuda aloza
Boy!
Amita silina wardi wa hewa lota wa subevena Salima silina jerme wangia nuru na nema
Boy!
Fami sufu matwari tingoni leo walota Fami asima kuwasha fami damari tego wasata walota
Boy!
Wamashikabu walota wabweni walota Wasata walota na tingoni rilota
Boy!
Azana kote yako
Ambilanza ifakifake
Ambilanza ifakifake
Akifake amrati yako
Asambola velungo
Ambilanza itorutore
Zania musa musuri
Itorutoro amrati yako
Zabibu pachori ya lota
Ambilanza ifakifake
Siti musa ibo wa lota
Akifake amrati yako
Asana watu tiyama
Ambilanza itorutore
Linga ibo wa lota
Itorutoro amrati yako
Siamina asha Eshati bakari ya lota
Akifaki amrati yako
Famita fala batwara
Mambilasa itorutore
Famite dengizi mwana chinri
Itorutoro amrati yako
Famibakari siti washa
Mambilasa ifakifake
Wa mwana chinri wa subevena
Akifaki amrati yako
Wakamikeli washa wangia
Mambilasa itorutore
Wanyamba da woka wadada
Itorutoro amrati yako
Mambilasa ifakifake
Mambilasa ifakifake
Sima mahali Lota
Akifaki amrati yako
Maulida na bushurati wae
Ambilanza itorutore
Haraini ya sata lota
Itorutoro amrati yako
Afata jingazi ya dago
Ambilanza ifakifake
Kila tati mwini msuri
Akifaki amrati yako
Fani wanafara mashenga
Ambilanza itorutore piga tena wo. Ameulala sawo isoma mna wo. Ameulala sawo sumsuma ina wo.
Para.